Wallet X.
Mafu.
Yeah.
Ocha Mafia.
Baba.
Baba Sosu.
Nesi Wallet X.
Ujujumo shambu badura. Kaye mashiwari mimu. Ujujumo ni magibi. Ujujumo shambu badura. Kaye mashiwari mimu. Ujujumo ni magibi. Eletami jimaso.
Kaye mashiwari mimu.
As the wallet day as of success, me as I choose.